Mchezo ya moto moto. Mate haya shuke na nipa midadi. Kiuno shanga kwa ulu shoto. Achezi pasi fupi godoro shahidi.
Ilo konyezo.
Anavo ni konyeza minashikwa na hamu. Umbo na bashufa miksa mashamsham. Nisha chafuka wino imevuja kalamu.
Nangoja tena.
Itupie vyombo kidogo. Sone aibu wakini pakisogo. Chisiasikie majibu ya shombo. Anijubali. Itupie vyombo kidogo. Sone aibu wakini pakisogo. Chisiasikie majibu ya shombo.
Gombo.
Gombo.
Gombo. She's my gombora. Wapi ma wifi na mashembe. Gombora. She's my gombora. Takuja cheze akelebwe.
Kashi kame kali yani kabi sami chali. Kanika bali aki zungusha kitu chali.
Nilishinda pwende tatu kumwaka masali yo baby. Anasema nanipenda kunyonda kwa video baby. Aroga
karo.
Sing it for me girl.
Karo.
Show me what you got.
Karo.
Dance it for me girl.
Nitupie vyombo kidogo. Sone aibu wakini pakisogo. Chisiasikie majibu ya shombo. Anikubali. Nitupie vyombo kidogo. Sone aibu wakini pakisogo. Chisiasikie majibu ya shombo.
Gombo.
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 Onge moja la temu. Mashembe gombo.
Gombo.
Gombo. She's my gombora.
Aroba.
Takuja cheze akelebwe.
Aroba.
Karo.
Sing it for me girl.
Karo.
Show me what you got.
Karo.
Dance it for me girl.
Gombo.
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 Yeah.
She's my gombora. Onge moja la temu. Gombo.
Aroba,
aroba, ya cheze akelebwe.